tunin radioni sagale americat sagantara radioni sagale america wutata gijimata tgalgala saati la mawra ka hak saati sadit metrbandi kulani sagali diddami la mawdiddami shanirat washington dc re washington dc rasani debarsin kardam mantan jalqam ኢሰኔር ደለ ሳቲ ቀብደንኬ ሰደቂቀ ሶዱማ ፉታኒ ራዶኔ ቪኦኤ ተሰሞቱም አሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ ራዳብሩ ጅርትርከ የተኒኑ ጨቀሶ ጅርተን ገለቴ ፈቻ ነገ ሰምፉና ወጣባጂ ኩዳኒ ሰገሊ ባርኩም ለማፍኩዳኒ ሻኒ ተንሶራ አልከ የተንከይ ሶመስ
ካናዱ ድብሱ አንቱ ጅቤ ሆራቲ ማታን ኦዱ ጉርባን አዲ መነሰገዳ ሰይኑዳን አማንቶተ አጄስ ሀር አማና ሙርቲ ትሪያቹፍ ጅራ
ነሚ ኦሮሞ ጉድን አሜሪካ ገርገራት ዱፌ አርዳ ቡልቺን ሰሞቱም አሜሪካ ዋይት ሃውስ ኢፊ ወጅር ሚኒስትር ሃጃላ አሜሪካ ዱራት ትሪር ባይቴን ረኮ ሄማት ቻይና ፍ ኢትዮጵያን ከራይብስ ኢትዮጵያ ኬንያ ኢትዮጵያን ኬንያ ተደበርሲቶ ጀቹፊ አርዳ ወሊመለተ ሰን ኢትዮጵያ ወሊን ከገባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ጀሉቲ ኩጂን ወርብየ ነጋዶ ወሆጀቱ ከሱመቱ በርኩም ለማፍኩዳኒ አፉሪ ሀርከሶ ዶሚሻኒ ቲንደበልቶ አንደርሰኒ ኮፔሲን ከሳክቶ ኮዱ ተሳና ትጁበ
ፍጥንሳ ወልዳ ክርስቲያና ሰይነ ቀበሰ ካን ጉርአቾታ ቻርልስተን ሳውስ ካሮላይና ኬሳን ሸከሙዳን ካን ሂዳሜ ጉርባን አዲቶ ኩሂመና አጀጃ ሰገል ካን ረትዲያት ተው ፖሊሲን በክስ ሴራ ካን ኡምሪን ወጋዲክ ደሚ ቶኮ ዴይላንድ ሩፍ ሜሻወራና ሴራን አላ ኦፈርካ ቀባቹን ሂመና የካ ረትዲያት ሀር አማና ሙርቲት ዲያቹፍ ጅራ አንጋውኒ ፌደራላ አጀጃ ታሪ የካ ጅቢንሳ ተው መለጀዳን ቆራታ ጅራን ሩፍ ተአና ኤፍቢአይ ጀለ ካንጅሩ ሲያተው ኩታ ሁላ ጅሩ ኖርዝ ካሮላይና ከሰት ካንቀበም ወልዳ ሰይነ ቀበስ ኢማኑኤል አፍሪካን ሜቶዲስት ኤፒስኮፓል ጀዱ ከሰት ትዱካሱዳን ነሞታ አጄሴ ኪሎሜትራ ዲባ አፍርፋጋቴ ርገዴሜ ቦዳ ማንጉዶ ኡምሪ ሰደተሚ ቶርባ ደበለተ ነሞታ ሰገዳ ፎልጋን ሰገልገላ ፈቹዳን ሰዲ መዴሴራ ሩፍ ሰዓት ተኩፍታይ ቀየበና ኪታበ ቁልቁል ወርገደገ ፈቴ ቦደ ጉራጆታ አጄሱን ቀባ ጀቹኑል ከይዱበተ ከነ ልቡና ፈነከጀዳንት እስን ዱበርቶ ተከኝ ሁምናን ጉዴዱዳን ቢየከኝ ኑራፍረጣን ከናፍ ዋንጎቹን ረጅሩ ጎቹን ቀበጀደ ዱካ ሰበኑሳ ፖሊሲ ቲመኒሩ ሪያን ሳቶኮ አሶሺየትድ ፕሬስ ፈከብሰት ጉራጆኒ አዱኛ ዱንፈታጅሩ ሰኚ ወራ አዲፍ ጀቸነምኒ ቶኮ ዋጎቹ ቀበጀቹ ሳዱበተ ከነ እንዱአን ያደቹፍ ቻርልስተን ሳውስ ካሮላይና ከሰት ሀር አስርኒ ዱንጎ ቀብሲሱ ግጌፈመጅራ ሀሌላሌን ሽሮር ከሱማና አንኑ አዱኛ በረኩማ ለማፍቁር አፍሩ ከሰ ኢበራር ከሶዶሚሽን ካኖልከ ሲያተው ለኮብስ ነሞተ ዱአኒ ሰበባ ጎጭ ሽሮር ከሱማ ኢራቅ አፍጋኒስታን ኢፍ ናይጄሪያ ከሳራን ከንከ ኢበራ ሀርከ ሰደተሚ ተኮል ጉደቹሳ ሚኒስትሪን ኢማላ ዩናይትድ ስቴትስ ቤክስ ሲጅራ ገባሰጉቱ ጃለኔዴስ
በረደር በጀቹን ኩማላ ማፍቁር አፍሩ ከሰ ጉቱማ አዱኛ ረት ሀሌላ ሽሮር ከሶታን ናምኒ ኩማ ኩደሰዲ ዲባፍሪፍ ጃተሚ ሰደት ratti dakkabe jira sababi kanan namni kuma soddomi lamaf dibatorba ol ajje famani kanen kuma soddomi afri dibatorba ol taanimmo midamani jiran ministry dentala ka united states gabasa sa wagga ka sadarka addunya base ratti kan obachi se lakofsi namota ajje famani dabalun kun halella hama dakkabanitti dataqaba barakum lamaf ku afur kesa halella gagge famekesa digdamni lubbu nama dibbato ko cala kangala fatan taufi halella lama kan barakum lamaf ku dasadi dakkabe lakofsu mana mota hagana jesusa walbira qabani laluf gargara jechudan gabasni ministry danta ala america kun esejira kana males barakum lamaf ku afur kes namni kuma sagalif dibba afur shoror kesota ambuta mani fudatamu ibse kunis sabara kuma lama afku dasadi kesature dacha sadita u ibsera gabasi bay akajedetti iraq namota hokkara shoror kesuma olin hidata qabun ajjefaman akasumas butaman lakofsa heddu qabdi kunis gare islamic state lafatowatu baballachu tarkanfi fudate olin walfana dufe kana males gareen kun iraq ibsira kesatti iddo gudda qabate akajiru bachi sera barakuma lamaf ku dafur ke sa Nigeria ke sat namni kuma tokof dibasadi butamani yokan immo harka shoror ke so tajiru yokan harka shoror ke so taturanjed lakofsi kun barakuma lamaf ku dasadi kes dibatokko gaditure kajedu gabasni kun kanaafis harka caalaatti itti gaafataman garee Boko Haram ta'uu ibsa. Kunis shamarran hedduu kanneen mana barumsaa Chibok keessaa fudhataman dabalata. Gama Afgaanistaan immoo jedha gabaasni kun haleellaa bara 2014 Taalibaaniin gaggeeffame nama 3,400 caalaa ajjeese. Kunis loota seentota dabalataa kanneen 3,300 caalan immoo madaa'anii jiru. Du'a shororkaa waliin hidhata qabu kan bara 2014 keessa dhaqqabeef harka caalaa kan himatame garee Islaamik Isteet yeroo ta'u, sanatti aansee immoo Taalibaan garee hidhattoota Al-Shabaab kan Somaaliyaa keessa akkasumas Boko Haram kan Keeniyaa keessa kan Naayijeeriyaa keessa wal duraa duubaan tartiibaan lafa kaa'ee jira.
Namoonni dahata siyaasaa fedhan kanneen kumaan lakkaa'aman galaana Meditiraaniyaan qaxxaamuraa wayita jiran akkasumas Awurooppaan namoota kana simachuu irratti maammata haaraa qopheessuuf tattaafataa wayita jirtu kanatti gamtaan Awurooppaa hojii barbaachaaf baraarsa godaantota kanaa akka cimsu gareen mirga namaa akka sadarkaa addunyaa gaafatee jira. Human Rights Watch gabaasa baaseen hoogganoonni gamtaa Awurooppaa torban dhuftu gumii geggeessamu irratti waa'ee godaantotaa ennaa kaa'u waa'ee mirga namaa akka dursan gaafateera. Gareen mirga namaa kun godaantota xaaliyaaniif odola Girikii gaan 150 waliin gaaffiif deebii geggeesseera. Bakki kun lamaan karaa uummata randeebiyaa karaa giddugaleessa bahaaf Afrikaa irraa namoonni Awurooppaatti darbuu fi keessa qubatan ijoodha. Hedduun godaantota kanaa akka jedhanitti dhiittaa mirga namaa biyya isaanii jalaa kanneen miliqan. Yeroo dhiyoo as kooluugaltoonni imala sodaachisaa geggeessuun galaana qaxxaamuruun heddummaateera. Sirna dhabdummaan Liibiyaa keessaa hammaachuun kanaaf sababaadha. Kan kooluugaltoota kanaaf bakka qubatan kennitu Xaaliyaaniin miseensonni gamtaa Awurooppaa akka gargaaran gaafattee jirti. Gamtaan Awurooppaas miseensonni isaa itti gaafatama akka hirmaatan gaafateera. Garuu miseensonni hagi tokko godaantota kana simachuusa jedhu mormanii jiran. Kan dhaggeeffataa jirtan Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itiyoophiyaan humna elektirikii Keeniyaatti gurguruuf daandii ishee dandeessisu hojjechuu jalqabuuf jetti. Daandii ibsaa ittiin dabarsan kan doolaara miliyoona 100 fi miliyoona 20 ta'u baasu kan hojjetu kaampanii Chaayinaa tokko waliinis har'a waliigalteen mallatteeffameera. Daandiin isaa fageenyi kiiloomeetira 433 kun waggoota 3 keessatti kan xumuramu siyaa ta'u Keeniyaan Jibuutiif Sudaanitti aansuudhaan biyya Itiyoophiyaan humna ibsaa itti gurgurattu sadaffaa ta'uuf jirti. Gabaasa Iskandar Fireew soraa dhiyeessa.
Akka itti gaafatamtuun humna ibsa Itiyoophiyaa Injiineer Aster Asnaaqee jettetti waliigalteen har'a dhaabe Chaayinaa karaa ibsa Itiyoophiyaatiif Keeniyaa jidduu baa'u kana hojjetu walii mallatteessan illeen karoora Itiyoophiyaan qabdu keessa tokko. Karaan ibsee kun kiiloomeetir 1,145 dheerata. Kana keessa walaayitaa soddooti haga daarii Keeniyaa kiiloomeetirii 433 Itiyoophiyaatti hojjeta. Hujiin karaa ibseetiif fuula kuusaa humna ibsee walaayitaatti hojjetan tana ganna 3 jija keessatti fixan. Itiyoophiyaan ibsee tana Keeniyaa qofaa miti biyya ollooti siilleetti gurgurachuuf karoor qabdi.
ትራንስሚሽን መስመሩ ካፓሲቲው ወደ 2000 ሜጋዋት ይይዛል ግን አሁን እኛ ከኬንያ መንግስት ጋር የተፈራረምነው
ከራንፕሴን ጉልደምት ኩንኔ ሜጋዋቲ ጋራ ኩማ ለማዲያት ቀባት ታቱሌ ወሊገልተን ቱንኑ ኢብሴ ሞቱማ ኬንያቲ ጉርጉሩፊ ወሊመለተ ሲኔኒ ሜጋዋቲ ዲባፉሪ ቀባ ኩንነ ሞ ኬንያ ኬስ ደብሩፍ ጀነት ማለ ካኑ ሙቆፋት እንዳበቱ ከሱመቱ ዩታ አፍሪካ ገም ባህት አምብሴ ተና ማጋል ኬንያ ዳሪ ኢትዮጵያ ርጅራኒ ከነነ ሱዳን gara megawati 100 Djibouti ammo megawati 40 haga 70 kunin ammo walmattu yu ka 40 megawati 40 jenne kanjen ibsen Ethiopian Kenya anjal qabdetun in akjech engineer azebetti Yemeni fa Europa le fi bigar garalle tawdandet
አፍሪካ ጎረቤቶቻችንን ስንሰጥ ሌሎችንም ታሳቢ እያደረግን ነው በዛ በኩልም ለመስጠት ምክንያቱም ኢስት አፍሪካ ፓወር ፑል ለምሳሌ
ዮብዮት ኦላከና ታክ አፍሪካ ፋ ኢብሴ ገልችና ጀነቢ ዲቢል ቀልቢ ከሳ ሂኑም ቀምነ ፈከና ኢስት አፍሪካ ፓወር ፑል ጀነቶንኒ ተሆጀት ታንቆፋ ዶንታቲኑ ቢይ ሄዱ ፍሌ ኩሳ ኢብሴ ታና ሄዱ ፍሌ ታውደንዴት ዋጅሪ ከና ፍንፍኔ ጅራ ዋጅሪ ከነተሙ ሁጂን ጉዳን ውጃከነቲኑ ጀቹ ደንዳውጀድ ናሚያ ጊቶኮ ኢትዮጵያን ና Ethiopia tanam hedduutu ibseen kamne ibseen isin biyyalaatti gulguranna yookaan ammoo biyyalaatti galchinaa jennituun tamii jedhe gaafata akka jechi injineer Azabitti nami tana inu batinitti waan akkanaa jedha malee Ethiopiaan adoo namii ibsii akka dansaan argatin iyyuu biyya alaati ibseen galchituu biyyalaallee ittiin gurguratte Ethiopiaan ibsee biyyalaa gurguratan tanirra hojiin isii dhumatte jennaan gannatti $1,600,000 argachuu dandeettee jedhe gabaasi Iskandar Fireew Finfinnee erge.
Danga Pakistan nanno kaaba gamadhiya bakkalooti seentonni keessa dhokatanii jiran jedhamuun shakkamurratti haleellaa qilleensarraan geggeeffameen yoo xiqqaate finxaaleeyyii 20 ajjeefamuu aangawoonni waraanaa Pakistan beeksisanii jiran. Ibsa aangawoonni kun kennaniin karoorri loltoota naannolee baadiyyaa kan gosoota kiibaar daanga afgaan cina jiru irratti fuulleffate si'a ta'u sharoor keessonni 18tti heedaman illee madaa'anii jiran. Waraanni Paakistaan yeroo dhiyoo taalibaan irratti duula geggeesseen naannoo to'atamee ture gadhiisiseera. Ministeeronni maallaqaa akka gamtaa Awurooppaa gumiin hatattamaa dhimma Giriik irratti geggeeffamuu wixata dhuftuutuun dhaqqabin dura har'a Luxembourg keessatti wal ga'anii jiran. Ministeeronni biyyoota Yuurootti fayyadamanii walga'ii guyyaa tokko dura geggeessan kan jijjiiramaaf maallaqa Giriikiif kennu isa jedhu irratti milkoofne. Mariin har'aatiin booda aangawoonni dhimma maallaqa gamtaa Awurooppaa akka jedhanitti ministeerri maallaqaa Giriikii Yaanis Varoufakis wixinee dhiyeessu jedhamee eegamaa ture hin dhiyeessine. Haa ta'u malee muummichi ministeeraa Giriik Aleeks Tispiiraas gumii yeroo hatattamaa kan wixataa eegaa kan jiran ta'uu beeksisan. Tispiiraas akka jedhanitti rakkoo liqaa Giriikii furmaatanii argata. Kunis biyyattiin biyyoota Yuurootti fayyadaman keessanii turti toora guddinaattis ni deebitii jedhan. Gumiin sun waliigaltee ilaalchisee bu'aa gaarii argamsiisaa jedhan Tispiiraas. Pireezidaantiin Faransaay Francois Hollande gita isaanii kan Slovaak waliin walga'ii sana booda Bratislaavaa keessatti tuuta oduuf ibsa kennanii jiran oduu namaaf qabnu kanuma.
Tammaantan caqasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii teenyee irratti yaad qabdan nu barreessaa nuu bilbila hornaat@voanews.com iimeelii teen taasisan ergaa irratti nu erguu dandeettanii. Muuziqaa kanaan waan hafe dabarra.
I got a girl crush. Hate to admit it, but I got a heart rush. It's slowing down. I got it real bad. Want everything she that smile and that midnight laugh she's giving you now. I wanna taste her lips, yeah, 'cause they taste like you. I wanna drown myself in a bottle of her perfume. I want her long blonde. Her magic touch, yeah, 'cause maybe then you'd want me just as much. I got a girl crush. I got a girl crush. I don't get she's pulling you in. Lord knows I've tried, I can't get her off my mind. I wanna taste her lips, yeah, 'cause they taste like you. I wanna drown myself in a bottle of her.
Boni kerni galateeffannee waan hafe dabarraa taam caqasuu jirtan tun raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo akka lakkoofsa Waashingtan DC'tti guyyaa sa'aatii 1:45 deemuu jirti. Sanii biyyi jirtan immoo gara 2:45 deemuu jirti. Waan hafe dabarraa. ajila mamma mo gaba sagara re fu jennet dabarra kawasi horomo washington dc fnanno si jiratu white house fu duraddu fetini hirir bahu jira hirir kana namotu dagetin gaba se namo guddo sigala te fanna men amanta ne sjirta namo sjirta amanta ne satirir bahu jirtan
amma kana duran white house duraddu de maturan sora amma gara state department yokal mo ministry mana united states de majru hedun sani dadenno qabatani ru rebamu aryatamu baratota marida tilarbamu baratota magalan finfinni master planning tedi romo ala baye sanafimo manni chumpustamu wala deddat ginni dubatu kumana america motuma ethiopia daf degir suguru akka abu kagafatu dadenna deddat ka fomma dagaji sugana dergago tana moto gugudda sargama washington na no sheko hotun tayin amma kasanna himanitti romo kutare addadda America kesso jirantu asitti walge tokko qayrira kanafi lammatammo tokkumma awasota oromo kutale addadda kana United States kesso kunde sura afrika walgan
me kayoni sani mali jette fagafate okan walmatu yu ka manje dan yote gafatu kayoni dukana ennu kopes
kal kopes walda awas oromo ena no washington sakasmo walda dubartota walda dergota waldota kabro dan soliti gurmau dani kayo rira kana durata walda hawa sormo washington dc una noche doctor dasta yabasa gafadin ture daqiqa ti qodu
kayo rira kana baratoni oromo mega el manama fair master planning qotebula bukasu kandu fe wanta evi jadani rira wan banif motumman wayane ajecha kida jidra garada barsa rebiti wangucha jirufi so kan ne sa kan tae wan wayanen baratoto umrat go to kana adanyarat ibsuda motumma america ti yechuda agamne jira white house fundra kana do wamiti barten gadda wagga fundra jal kabani megal manama gafacha jiru halqas gafacha jiru garu yero amma kanatti ijolle kan isan gafacha turan kan andura master plan ini otebula la fasarra kan bukisu kunet apachu ka baje ani ga tani turani yero amma kanatti garu wayane master plan hojira o shuda balkani buya please want to be kuni hojira o lu nisaran jiru wanti kun otebula kan gargar otol taini kan lafarra balle su generationi oromo garabu durat kan balle su ada oromo kambale swante abachu qaba jenne irat bajira kyo kanatti filannon ethiopia kiselti wadame ture why filanno kanaratti mali kunun sille no fana mali finbune jenne namo oromo baike idatna kanin gidra gasti sajiru raksa jiru kana be kun abachu qaba uga demokrasi bezen targamu qaba namo ni mirga motumman sun base qabatani filu oto dendani maalif na mandara filtani jechuudani miqa guddatu omora gaajira kuni abachu qaba motumman amerika ifat gochuudan wan baye rakisata ekana motumman ethiopia saba oromora kana jettu akka abadu fika fachata
Dr. Desta dagen na moti state gar garo kana munanno kaka faru fani ka du biftan jira na majar sajira jarti jira na meddu jira jette na medi bin ka du biftan jira na mo
dubbisi sora na mota amma yudu bisari manjira aga tokonci dage sita maka sani simuda ne kan sanjel kaban kuno
takanko balcha gale sanjel amai nordi kalora yan arannu fe kaninnu fe walama funnu fe tokoppa morman wayane garbon fata matoro morratti wanta dalabu autaw ci fundret dage sisuf hira naga baajira
mal gore me motuman ethiopia
motuman ethiopia master plan irati yolle oromo mara basajran ajesa gra baratota ida gra ummata oromo bakuma fundat bakuma arge aida sa sofarra toshete ummata oromo bitinsuf wanta dalaga jiru motuma biye guddake americani iyecha gra president obama fundra dawne otaw ci fundra ichara
magal go asa faja alata jiranga anu tebisi randote sama bana wafan luke sama kinde dura arra irra gatu bada majra wanta motumman ethiopia umatara morate jecha juru bila lafati besisu dafi motumman ethiopia lafo oromo bakutu oromo ajesa korto to oromo ajesa lafo oromo thame tigre dafi urata gargaran hujum apkenne umatara oromo ajesa yonsa biya kesati ballesa jira motumman kuni motumma abbaa irreti motumma sorkeessaadha sagalee dhowwate ite ajjeese sagantaanii ukkaansee jiraa kana qabuu barbaadna.
Kan jedhamaa dura keessii gaafa dabartoota Oromoo addunyaati. Kan addame jiru iyyata sagalee uummata Oromoo taanee miidhaa saba keenyarra jiru ajjeefamaa hidhamaa warra jiran ijoollee warra nagaadhaan hiriira bahan ajjeefamaa warra jiraniif iyyachuuf addana jirra. Mootummaan Itoophiyaa ijoollee Oromoo ni ajjeesaa ni hidhaa. Ijoollee qaroo keessumaa yuunivarsiitii keessaa fuudhee ni ajjeesaa. Qotee bulaa jireenya isaarraa buqqisa, lafarraa buqqisa, uummata Oromoo ni buqqisa, hiyyumaa godhee jira.
Wanneen as walitti dhufneef illee rakkoo Oromiyaa uummata Oromoo qabu jechuudhaan dhufne. Jechuun akka kennaa fi tokkoffaan ijoolleen barattoota Oromoo iddoo miidhama jiranii iddoo ajjeefama jiranii jechuun sirkaala Itoophiyaatti waan kan cuffayyuutu jira. Lafteenillee agartee qotee bula kennallee asirraa fudhatanitti akkamitti lafitu jiranii haroowwan keenya ijeessu jiranii kanaaf as baanettiin sagalee isaaniif taanee sirboota isaaniif warra dubbachiisu.
Maqaan kiyya Safiyaa Sheekh Eessaa Yusuf jedhama. Ani Minnesota irraa hin dhufe. Arrallee wanneen hin dhufe hiriiratu jira. Kuni iyyaddoo waa'ee saba Oromoo Oromiyaa keessatti irra gahee ijoollee dargaggeessaa irratti gahee, haadholii irratti gahee, daa'imman irratti gahee, waan lafa keenya irratti gahee mormuudhaa fi Washington DC White House duratti walitti qabamne sagalee keenya dhageessisaa jirra.
Hidhamuu barattoota, ajjeefamuu barattoota, hidhamuu qotee bultoota, hiikamuu mirga dhala namaa mormuuf bakka kanatti argamanii jira. Yeroo kanatti yeroo kamiyyuu caalaa Oromiyaa keessatti mootummaan Itoophiyaa mirga dhala namaa dhiisaa jira. Keessumaayyuu Oromiyaa keessatti haalli mirga dhala namaa dhiisamu baay'ee nama yaaddessaa irra ga'aa jira. Ijoolleen irree otoo ijoolleedhaan jedhameen hidhamaa jiru, ajjeefamaa jiru, dararamaa jiru. Inni kun dhaabbatu jennee mootummaa Ameerikaatti jechuudhaa fi Washington DC White House irraa kaanee gara Departmentitti deemaa jira. Hiriirri kuni baay'ee barbaachisaadha. Sababiin isaa Oromoonni biyya keessa jiran sagalee isaanii dhageessisuu hin danda'ani, cunqursaa jala jiru dubbachuu hin danda'ani. Kanaafi uummata kanaafi warra biyya hambaa keessa jirru kuni sagalee taanee akka uummanni kun mirga isaa, bilisummaa isaa, mirga walitti qabamuu isaa, biyya isaa keessatti filannoo barbaadu gaggeessee haala itti bulchuu akka mirgi isaa eegamu hiriira gahaa jirraa jechuudha yeroo ammaa kana.
Waan himatan kanaaf gama mootummaa fa'aa yookaan ammoo gama deebiin itti kennan faan jirti gara White House illee yookaan ammoo State Department illee taanaan ministeera hajaala Ameerikaa jechuun deebiin waan argame ammatti wanni jira faan jirti.
Mootummaa Itoophiyaa irraa ammatti waan hubatame hin jiru. Akkuma beekamu bilbilee ofii keenya maal jedhu jennee deebii gaafachuurraa kan hafe garuu kan isaan jedhani State Departmentitti xalayaa dursinee galchinee jirra. Garagalchiisaa immoo White House itti galchinee hiriira kana White House irraa jalqabne. Kanaaf State Departmentiinis White House'iinis xalayaa keenya iyyannaa keenya dursanii argataniiru. Barreeffamaan kennine. Deebii gidduu kanarraa eeggannaa irra nu deebisuu danda'u guyyaa biraatti nu deebisuu danda'udha kan isaan jedhan.
Mudan saayyee nama ogulanaa walagarra istuudiyootti walagarra marre.
Ayyee gala toomisoora amma gara State Department deemaa jiru innaan xumuradhu gara istuudiyootti kan deebi'a nagaa.
Mudan saa nagaa fayyisa.
Ayyee nagaa.
Kamantan caqasuu jirtan turraa duni VOA sagantaa afaan Oromootii qophiite inni irratti yaad qabdan nu barreessaa nu bilbilaa yaadii keessan waan nu wallaallu nu barsiisaa waan nu deen ammoo nu qaabsisaa nu barreessaa nu bilbilaa jechaa qophiilee teentaa wixataa haga jimaata qabdanii wixataa haga jimaata. qophiitee naadoon fixannayyuu sirba zeroon kan dirisanii kenna madiqoo fancaqas achiin duubatti gara oduu fi gartuu jibeessan deebina agasitti ammoo zeroon. Ammoo gara tuujibee san deebifnaa oduu dhumaatiif.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Fixiinsa waldaa kiristiyaanaa seena qabeessa kan gurraachota Chaarlistan Saawus Kaarolaayinaa keessaan shakkamuun gurbaan adii hidhame tokko har'a mana murtiitti dhiyaachuuf jira. Kan umriin waggaa 21 Deelaan Ruuf meeshaa waraanaa seeraan ala of harkaa qabaachuun himannaa yakkaa irratti dhiyaate har'a mana murtiitti dhiyaata. Aangoonni federaalaa ajjeechaa tarii yakka jibbiinsaa ta'uu mala jedhan qorataa jiran. Halillaan shoror keessummaa naannoo addunyaa bara 2014 keessa 100 harka 35 kan ol ka'e si haa ta'u lakkoofsa namoota duraanii sababa gocha shoror keessummaa Iraaq, Afgaanistaaniif Naayijeeriyaa keessaarraan kan ka'e 100 harka 81 ol guddachuusaa ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi beeksiseera. Namoonni dahata siyaasaa fedhan kanneen kumaan lakkaa'aman galaana Meditiraaniyaan qaxxaamuraa wayita jiran akkasumas Awurooppaan namoota kana simachuu irratti imaammata haaraa qopheessuuf tattaafataa wayita jirtutti gamtaan Awurooppaa hojii baraarsaa fi hojii godaantota kana oolchuu cimsee gara mirga namaa sadarkaa addunyaatti akka dhiyeessu gaafateera. Human Rights Watch gabaasa baaseen hoogganoonni gamtaa Awurooppaa torban dhuftu gumii geggeeffamu irratti waa'een godaantotaa innaa ka'u waa'ee mirga namaa akka dursan gaafateera. Gareen mirga namaa kun godaantota xaaliyaaniif odola Girikii gahan 150 waliin gaaffiif deebii geggeesseera. Bakki kun lamaan karaa uummata giddu galeessa bahaaf Afrikaarraa gara Awurooppaatti darbuuf yaalaniif karaa ittiin darban ijoodha. Itiyoophiyaan humna elektirikii Keeniyaatti gurguruuf daandii ishee dandeessisu hojjechuu jalqabuuf jirti. Daandiin ibsaa ittiin dabarsan kan doolaara miliyoona 100 miliyoona 20 baasu kun kan hojjetu kaampanii chaayinaa tokko waliin irra waliigaltee mallatteessiteetti oduun galgala kanaaf qabu kanuma.
Sagantaa raadiyoo VOA galgal saatii lamaa warakka haga saatii sadiitti afaan Oromootiin meetirbaandii 19 yookaan kiiloo herzii 15 fi 630 irratti meetirbaandii 22 yookaan kiiloo herzii 13 fi 870 irratti meetirbaandii 25 yookaan kiiloo herzii 12.40 12.80 fi 12.140 irratti wiixata haga jimaataatti isaanii dabarsin kaardaa tanuma irratti fixan. Gamkeennaan wiixata walagarra boqonna dansaa keessi nu tura am sagantaa afaan Amaaraa jalqaba.